Nikipata nikinjoyo na chukia, basi kupambana kuna faida gani? Kama nikipata nikinjoyo na chukia, nikinjoyo na chukia. Kama nikipata nikinjoyo na chukia, basi jitihada zina faida gani?
Noma sana kwa jinsi na vespend,
hey,
on table na vyolukia bill tu. Unajua dharau spend, wananito wakishua na vawasu siya change. Tumesho sota sana kivurini tutulie, wanangunga wila tutumie.
Can I just fascination?
Nation,